Brighton Beats. Engoye lambalaji, abakazi na basajja, abasinga mwe tunyumira, kukundi tozalawa. Engoye twambalaji, abakazi na basajja, abasinga mwe tunyumira, kukundi tozalawa. Kera eyo nze nengulo muvumba, bakampasa nechiro bazirumba, batuyita ko kumati ya murumba, gabanyumye zinecho kubalumba. Labono ya kuseye sati akapale ke kanyumira kesati dress code totunyumiza nanti aliwa mwana linzija kumufumba jena jana kanuka ganda kachiyimba karunji ate kamanyo kufumba dakona kasaka kesase mufumba Kawami
a sound record to take it over yeah.
Engoye twambalachi abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa. Engoye twambalaki abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa. Tekusosola ne bwoba na kikumi gwe tofaayo ne bwoba na lukumi kendo kukula ofuuke na mwami tuzambala ne batuyita bakifesi tetubafaako tubakuba fesi fasifasi kiba kya pesi nga kiba kya pesi achiwaka nobusanga gavinati lake benja nina thani sikoti zengwa mbala wadi na kaze muwaliti nga siri na muwaliti Engoye twambalaki abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa. Engoye twambalaki abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa. Ono ye mugata byalo owo mukibuga wamuno owo mukyalo omavuno mugaga webegambira alo guno guli mu buli kika kyangoye oyagala za bitulyo bazidenjuze salongo kyakule engoye zabalungu yakulayo nomudaaliyo atunda masati wamuno ovulu mwajezi werera batutu nakirire waffe mugetu senjagala okwambala oligino naye obuzibu sente simunyo simunyo. Engoye twambalaki abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa. Engoye twambalaki abakazi na basajja abasinga mwe tunyumira kukundi tozalawa.
A Brighton beat stop the beat and let others sing. Azonic Empire Semiru Gave Boya Natikidi Waya Sing. Sign out.